baby.
Hatua chaningu mimi na gaga nampenda na nipenda na yendo panato kutwa mara tatu mwenzenu minapendwa
upeta rifasa watch on you come with
watch on you come with.